Blog Talk Radio.
Ikiganiro cyacu rero cyo kuri mugoroba kiratangiye mukanya ndongera kuba mpaye ikaze ndaza kongera kuba mpaye ikaze Shire Kamana turibuze gufatanya iki kiganiro nahise mbibona ko abantu batangiye kwandika ko nyine amajwi ari hasi ariko nizere ko biribuze gutungana hagati aho ngaho reka rero ikiganiro cyacu tugitangire mukanya
Kanye,
Reka rero nongere mbahe ikaze abakunzi ba radio iteme ni mukanya reka nzi ndebe ko ibi byuma yenda hari ubundi buryo twa nabigerageza nkareba ko byatungana ubwo muraza kumbwira niba hari cyahindutse abadukurikiye gusa nkuko nari mbabwiye ngitangira ikiganiro kuri bamwe batatwatangiranye nako babyumvise ko twabanje kugira akabazo tekinike nizere ko kari buze gukemuka mu kanya katarambiranye reka mikaze ashire kamana turi gufatanya ikiganiro numve ko mikoro ye imeze neza duhite dutangira ashire niba unyumva nongeye gusuhuza kandi ngushimira kuba twifatanyije muri ikiganiro
Komera Jean Paul ni jewe ugushimira ariko nanagusuhuza nta kuntu ntashimangira nyine ubwitange yaba wowe n'abandi bakorera kuri Radio Iteme ubwitange mugera kugira ngo dukomeze tugeze ibiganiro ubusesenguzi ku Banyarwanda ubwo rero ndagusuhuza cyane nsuhuza n'Abanyarwanda muri rusange cyane cyane abakunzi ba Radio Iteme ndetse na bagenzi bacu bo mu runana nyarwanda ruhandira impinduka urakoze kuntumira
urakoze cyane rero ashire ntabwo ndi butinde mu kuko twanabanje kugira akabazo technique reka mpite ntangira nonaha ingingo nyamukuru muribuka ko nari nababwiye abadukurikiye yuko ndiho mbatohoreza inkuru y'abasirikare basigaye basimburana guhembwa kugira ngo babashe kubaho cyangwa se bashobore gukora umurimo bashinzwe umurimo wo kurinda igihugu nubwo twabyitiranye yende ryo kwita kurinda igihugu nako nubwo twa bishobora kuba byarafashe indi sura bitakira kurinda igihugu ariko bikaba ari ukurinda umukuru w'igihugu abasirikari bose inshingano zabaye zimwe yenda hari byaba bigeze ko bashobora kuzamenya ni koko leta itabakorera nta n'inyungu n'imwe ifite mu gushaka umutekano w'igihugu cyangwa se ko ikishiraje ishinga leta y'u Rwanda ari ubusugire bw'igihugu ahubwo ari ubusugire bwa Kagame Paul ejo bundi muri 2024 agiye kongera kwiyamamaza ibyo bigakorwa mu gihe uyu munsi abasirikare bagenda basimburana bahabwa udufaranga duke abandi bakirukanwa kugira ngo abone uko binjiza abandi noneho amakuru natohoje ndetse hari habuze gusa kugira ngo nyashyireho niba nabyita umukono cyangwa se kugira ngo nyangafunge mfunge iyo tohoza twakoraga nuko abasirikare kuva Kigali kugera Butare cyangugu Gisenyi Kibungo Nyagatare Bugesera na za Ruhengeri hose bagenda bahana iminsi bagenda basimburana kugira ngo babone umushahara noneho i complaint nta nushobora kuvuga ngo aranungunitse ngo hari ibintu bimwe bidatunganye ari amafaranga yacu ibirarane ibyo ntabwo bishobora no kuvuga ahubwo ngo baravuga ko uramutse witwaye neza uzagenda mu cyiciro gikurikira cyo kujya Sudani Central Africa cyangwa n'izindi opportunite zishobora kuboneka kandi ngo ni nyinshi cyane kuko ngo ingabo z'u Rwanda zagira icyizere ku isi hose ibyo bigatuma baguma batona bavuga ko ejo n'ejo bundi bazaba selectione kujya mu mahanga cyangwa se kujya guserukira u Rwanda muri onde ibyo ntabwo ari ikintu kibi na busa ni byiza cyane ariko bizana icyo kintu cyo guhakwa no kuregana no gushaka kwikundisha ku bayobozi ku buryo ngo matiku nayo agiye yabaye menshi kubera ko buri muntu wese ashaka kuba ari uzagenda ubuta kubera ko babizi neza yuko bose nabo badashobora kugenda ni ikibazo gikomeye kuko ta y'u Rwanda yafashe inguzanyo nako yafashe imfashanyo nyinshi cyane mu gihe cya COVID ariko ayo mafaranga kugira ngo ajye
mu bikorwa bishobora gutuma leta y'u Rwanda ishobora kwishyura imisoro ishobora kubona ubwihaze mu bintu byose haba mu biribwa haba muri ekonomi ahubwo yashyize mu mahoteli yayandi kugira ngo hatazaba mahoteli atazaba bankrupt narabivuze bushize aho ministre aho nari nzi ko kuko ari ingindi genze nte nkuko izina rye ryitwa ari ukwishyura akavuga ati ndi imbohe nk'abandi ariko yafashe indi ntera atangira kujya kuvuganira Kagame mu bujura abizi neza kuko uyu mugabo yakoze muri ekonomi mu bigo bikomeye bya ekonomi ntabwo ibyo avuga ari uko atabizi ahubwo ni ugushaka guproteja regime ya EPR ejo bundi yakoresheje inama aravuga ati impamvu twashyira amafaranga mu mahoteli no mu maresitora turagura ibyo bitunguru ayo mahoteli agura ibitunguru bigatuma ahubwo abantu bahinga ibitunguru ntibahobe nubwo tutabahaye amafaranga mwebwe banyabitunguru nubwo mwebwe banyabirayi tutabahaye amafaranga ariko kuba twarayahaye hoteli kugira ngo zishobore gukomeza gukora namwe muhita mubona aho muzakomeza kugurisha ibyo bitunguru byanyu n'ibirayi uwo ni ministre w'intebe arabizi neza ko bari barafunze igihugu cyose nta muntu n'umwe wavaga mu nzu ye transport bashyizemo amafaranga bari barabujije abantu kujyamo murabiza video za polisi zari zihari zivuga ko abantu batagomba kujya basohoka ndetse bakubita ngo badasohoka murabizi neza ko ayo maresitora bari barayafunze no kuyafungura bagiye bavuga ibyiciro bazayafunguramo n'uburyo bazafungura ibyo byose cyari ikinyoma cyambaye ubusa ahubwo amafaranga bayarunda ahantu hamwe mu bayafite muri ayo mahoteli ba nyirayo barazwi ari nabo bahaye na opportunity yo kuzajya bapima za covid no kwakira bake baje mu gihugu abandi bakaburiramo ibyo byose amafaranga agasubira aho yavuye kuko ayo mahoteli ari ku myenda ya leta ari za convention ziracyishyurwa ari zira za Radisson Blue za Marriott izo zose ziri ku myenda n'icyo yashaka gukora ni ukugira ngo akomeze yishyure zira za Rwanda ya n'ibindi nk'uko nagiye mbisubiraho mu minsi yashize ibyo rero nibyo bigenda bizana izi ngaruka zose zo kubura amafaranga murimo kubona nibyo bizana izi ngaruka zo kumva ko bavuga bati abantu bafite uruhare rukomeye kurinda umutekano wa Kagame n'igihugu cyangwa wa Kagame igihugu ugenda ni kubyitiriza bakaba badashobora guhembwa ku gihe kandi aribo bantu bahembwa udufaranga duke cyane nabyo bikwereka aho igihugu kigeze imaske bambaye igihe cyose ishobora kuvaho igihe cyose reka nsoreze kuri izi ngendo z'i Bugande kuri General Muhoozi Kainerugaba mumaze iminsi mubona noneho atwitinga nk'umudiplomate avuga aziga aho yavuye i Rwanda nawe akavuga ati twagiye kuvugana ku bintu bya covid twagiye kuvugana ku mubano w'u Rwanda trade ariko ikintu gikomeye gishobora kuba cyaraciye mu matwi y'abantu batumvise cyangwa ntibagitindeho ni ahantu yavuze ko u Rwanda na Uganda bafite relation ziri strategic relations hagati y'u Rwanda na Uganda ni ikibazo gikomeye cyane kuko muri diplomasi ntabwo ndi umuexpert muri diplomasi ariko habamo umubano w'ubwoko bubiri ukomeye icya mbere ariwo umubano uri prefere ni uwitwa alliance iyo uvuga ko abantu ari abaliye muba mufitanye umubano w'ubwumvikane bushingiye ku bucuti bwanyu mwembi ku bwumvikane bw'ibyo bihugu byombi hakaba n'iyo relation yavuze Muhoozi yavuze ko ari umubano strategique ni hahandi uvuga uti okay hari inyungu zacu dushaka ko murengera mu Bugande natwe tuzarengerezanye mu Rwanda iyo niyo relasiyo ya dekrize yavuze ko bafite abo nongera havuga ati kuri covid ibiciro bihambaye cyane twabiganiriyeho aho niho nashaka gusoza covid ahantu harimo abanyamabisi baratatse abajye baratatse ibihumbi 30 kwipimisha ibyo bintu mwabyumvise hehe byo kwipimisha ku 30 namananiza niki kwereka ko rwisha yankaro kigirimo niki kwereka ko biriya byose bavuga ari maske nabyo ntabwo ari ibintu umubano ntabwo ari kuri ubumeze kandi ko nta kuntu president Museveni adashobora gusobanukirwa n'amanyanga n'amaguye yakagana aramuzi yabanye nawe yakuriye mu gisirikari cye amukurira mu maso byo yakoraga byose ntabwo yiswe Pilato kandi niyibasida icyo gihe ntiyari kongera akitwa kanyamusayi nabwo ari accident ibyo bintu byose uyu munsi biragenda bigaruka byerekana koko uruhare rwa Kagame mu mubano w'u Rwanda na Uganda ntabwo ikibazo gihari ari abanyarwanda ntabwo ikibazo gihari ari abagande ikibazo ni Kagame kandi n'uyu munsi yaguye mu mutego gusa cyane cyane kubera ibintu bya covid akavuga ati covid irahari reka mbinyigire urwitwazo ariko mfungure bitazumvikana ko Kagame ishobora kuba ari jyewe wazanye amananiza kandi murabizi ko yafunze gatuna ha handi horoshya atuma abantu bagira n'iyo nyungu babona igihe bagiye i Rwanda sanga n'ubundi ntacyo bimaze aravuga ati ariko nubwo dufungura imipaka cyatumye tifunga bwa mbere kiracyahari turasaba ibi turashaka ko muduha uburenganzira kugira dushimuta abanyarwanda n'ibindi icyo ngarutse ku nkuru nyamukuru nahereyeho y'abasirikare nuko ibi byose bigenda bishimangira ko iyi leta izaba bankrupt kandi ntabwo bazashobora gusobanukirwa niba bigeze mu gisirikare badashobora gusihemberwa ku gihe ariho bantu bitayeho cyangwa se ngo bazi ko bashobora guhamagara mu gihe bikomeye bakajya kubamenera amaraso bakajya kumeneka agahanga hariya ku mpamvu zabo zimwe na zimwe babatanaze umenye ko nta gisigaye kugira ngo iyi leta ibe bankrupt yendi amahoteli ya coga amashobora kugira icyabamarira ni ibyejo nabyo bishobora kumara umunsi cyangwa se ibyumweru ariko ntabwo ari ibintu bishobora gutunga igihugu ni bya bindi bisigara seri n'ubundi ntabwo ari ibintu bijya mu banyarwanda muri rusange reka rero iyi nkuru nyisoreze aho ngaho ngarukiye ku zindi nkuru nshaka ko nashire na ugaru ukomeza ukadufasha muri ibi isesengu ndahera kuri bya kiyosike ntabwo nshaka ko tuzitindaho izi nkuru ni nyinshi cyane ariko ndashaka ngo usabe ko wagira icyo ubivugaho
yego Jean Paul mbere yuko tujya kuri izo nkuru sinzi ko wanyemera nkafata nk'umunota umwe nkagira icyo uvuga kuri ibyo by'abasirikare ntabwo ndi burenze ku byo wavuze wabisobanuye bihagije ariko tujye tubanenga tunenga ibiri mu kuba ariko tunatange n'ubutumwa bari abasirikare bari abapolisi bitwa ko bashinzwe umutekano w'abantu bashinzwe kubahiriza amategeko kandi amategeko ubundi ashyirwaho kugira ngo abanishe neza abantu ntihagire umuntu uhohotera undi cyangwa ukandamiza undi abasirikare bakaba bashinzwe umutekano w'igihugu ubusugire bw'igihugu kurinda imipaka ariko bayirinda umwanzi umuntu waba umwanzi muri kariya karere sinzi ko u Rwanda rufite ibihugu by'abanzi barwo nuko ngo ntabwo nzi ko ari igihugu gifite abaturage bavuga batabanyarwanda n'abanzi bacu ntabahari ibi bibazo bihari byose bishingiye ku muntu umwe na kamere ye n'agatsiko cyangwa se sisiteme yashyizeho icyo twabwira abasirikare rero n'abapolisi ndetse n'abandi gukorera umuntu uri mu gihombo umuntu wagiye abakoresha bagira ibikoresho kuva na kera kugira ngo we agume ku butegetsi ubukungu abwikubire ndabamenyesha ko Kagame atajya asimbuka ingendo na zimwe atajya burara abana be batajya bagira ikintu na kimwe babura ngo kugira ngo abasirikare cyangwa se abaturage bahembwe cyangwa se babone ibyo bakwiriye kubona niba basimbuka imishahara yabo ariko ingendo zose ashatse akaba yazigiyemo ngizo inkunga amahanga yahaye leta y'u Rwanda kandi iyo amahanga afashe leta y'u Rwanda bafashije abanyarwanda izo nkunga zikanyerezwa ibyo byose ni ibintu bagombye gutekerezaho bakongera bakavuga bati ariko se yego dukorera igihugu ariko se turimo gukorera igihugu cyangwa turakorera umuntu niba tunakorera uyu muntu se inyungu ni iyihe none niba tutabashije no kubaho ubwo rero ubutumwanye naba hano kwitekerezaho abashoboye gukuramo akaba karenge bakakuramo hakiri kare ndako konyine nagera ngo mvuge Jean Paul
kandi gakomeye cyane ashire kuko mu byo yenda nakunganiraho waruvuze uti nta bihugu bifite abanzi bitwa ko ari abanyarwanda uretse ibyo Kagame n'agatsiko ke bakriye wongereho ko nabo dufite nabo ubwe yadukreye nabo yadushyiriyeho nabo ubwe yaturemeye abanzi ntabwo ari abanzi bari basanzwe cyangwa se twe ubwacu twagize uruhare n'umugani gukreya ahubwo we yaturemeye abanzi batwanga kubera ibintu yabakoreye kugeza n'uyu munsi bigatuma rero igihugu cyose kigomba kurambara hasi kugira ngo gisane iyo relation kandi n'ubundi ni hahandi igihugu ari ukiri ku butegetsi nta kabuza bizaguma uko bimeze ndetse binage hanyuma kuko nabona arerekana ko nta gusubira inyuma mpereye no ku rugero rwa Uganda afite ashire hari ikintu twari tuvuze ku by'abasirikare ubuhaye ubutumwa ariko nari natinze ku bijyanye na ekonomi yuko ari ikibazo mu gihugu ari nayo mpamvu basibira kubahemba reka noneho mpere kuri iyi nkuru nayo yenda tudashobora gutinda kuko ibyo tuvuga ni byinshi y'amakiyosike bagiye gukura mu gihugu bavuga ko ngo ntaho bihuriye na cogamo ariko mu gihe twavugaga iyo nkuru y'inzara Kagame aravuga ko bakwiriye kuvana bakoresha umujyi wa Kigali barashaka ko bakuraho na twatundi dutoya twadutunze wa muturage byatumaga ashobora kohereza umwana ku ishuri ashobora kugura amakayi yo ku ishuri ariko baravuga bati ni opportunité yo kugira ngo abanyamahanga babone isuku iri mu mujyi wa Kigali tube aba mbere mu mujyi wa Kigali ndaza kugaruka ku by'ibipimo mu kanya ndaza gusaba wihangana ukore kuri iki hose gusa noneho nubwo abantu benshi baturacyabivuga mu buryo butandukanye ariko na ziriya mosque baciye gukoresha indangururamajwi ngo bahamagare gusenga bimaze imyaka n'imyani ariko tuzi abayisilamu bahamagara abantu kujya gusenga nabyo hari abavuga bati bifitanye isano ngo no kwanga kubyutsa abashyitsi ngo baje muri cogamo ariko reka mvuge kubyo abashyitsi ngaruke kuri kiosque bita ko ari umwanda ugaburira abo baturage bahereye kuri za rwa rutaro bamena amacungwa matunda ibintu mineke hariya ku gasozi bikamanuka Nyabugogo ngo ni umwanda kugira ngo uwo muntu ahombe burundu kandi ko ikintu cy'igishoro yaba gafite none na kiosk bari baratase barazikoze ngo mu buryo bwa kijyambere bazikuyeho kugira ngo zitabe umwanda bategetse abaturage guhinga indabo inzara irabica na televiziyo nyarwanda irabyivugira kiosk nazo ngo niziveho ngo ni umwanda izi policies niba ariko nazitaka ni policies koko ziko ko arizo gupromotinga isuku mu mujyi wa Kigali ariko abaturage bawutuye barira bashonje ndetse n'abashyitsi ubwabo Kagame ubwo yarivugiye ko hari n'igihe nabo baza bakagenda bashonje kuko batihaza no mu biribwa ntabwo sinakubwira ngo urabivuga hiki kuko ndabizi ko ari agahumamunwa ariko yenda hari watanga ubutumwa nk'uko n'ahandi watanze ubutumwa ashireka dusangire ijambo
urakoze nanone Jean Paul ibi bintu ni ibintu birenze ukwemera ariko nyine baravuga ngo dukomeza kugenda twumirwa kubera ko nta kintu na kimwe nubwo tunenga nubwo tuza tukagaragaza ibintu nubwo hari n'ibindi bidukora bitagaragarira ku maradiyo iyi leta nk'uko nigeze kubivuga bigaragara ko icya mbere idafite ubushake bwo gukosora amakosa ikora kuko amakosa ikora ubanza yumva ko ari byo bizima bigomba gukorwa icya kabiri kubera kamere y'abafite imbaraga muri kiriya gihugu y'abafite imbaraga mu myanya y'ubutegetsi kuko nta buyobozi dufite kubera iyo kamere nta nubwo bafite ubushobozi bwo kwitekerezaho ngo bakosore ibintu byanabungukira ubwabyo, kuko ubukungu nyabwo Jean Paul tuva mu bihugu byateye imbere cyane, ubukungu nyabwo bushingira ku bantu, ubukungu nyabwo kandi burambye bushingira ku bantu. Kira gihugu rero cyubatse ubukungu bwa fake butari nyabwo butarambye bushingiye ku muntu n'agatsiko ke. Ibi ntago tuzahwema kubivuga, ariko hari ikindi kintu iyi terme sinzi kubaho, ariko hari ijambo bita ngo narcissisme mu cyongereza nduva ribaho, ariko ngendizi cyane cyane mu gifaransa. Narcissisme harukuru narcissisme igira higahinduka ikaba ari ikibazo umuntu aba yifitiye ku giti cye, ariko kikagiraho kubera ubukana uwo muntu agikoresha n'ubukana akira mu gituga akira mu bantu, kikagira kigahinduka umuco hafi w'igihugu cyose. Narcissisme bivuga umuntu wikunda cyane, ukabya mu bintu ngo azobereyemo ejo umuntu mwumvise yigereranya hajya na Goliath, yigereranya na Dawidi ngo bishe Goliath. Umuntu uvuga ko afite ubushobozi buhambaye, umuntu utajya utekereza ku neza y'abandi kubera ko ahora yitekerezaho ku giti cye. Mbese umuntu navuga ngo wikunda cyane bigeze aho agomba guhemukira abandi kugira ngo yumve ko yikunda. Ibi bintu ntabwo ndi umu psychiatre ntabwo ndi umu psychologue kugira ngo mbe nahamye ibyo bintu, ariko ibimenyetso biragaragara. Kugira ngo wumve ugende ujye mu nama z'abandi ba perezida bo muri Afrika uvuga uti tugomba kwiha agaciro, mujya kubwira abandi ba perezida b'abazungu ngo ni ba papa, mujya kwa ba Macron ngo ni ba papa, mujya gupfukama mujya kurira, warangiza kubera ko wagiye kuba inama y'ibihugu bitandukanye bigize umuryango w'ibihugu bivuga icyongereza, ukavuga uti ngiye kubereka yuko igihugu cyanjye cyateye imbere nk'abiterambere ari amazu meza, nabyo ni ubuswa, byo bintu twavuze by'ubuswa, ukemera ba bantu wagombye gushingiraho mu bukungu nyabwo, ba bantu ejo ubundi uzasaba ngo nibikorere duseke bajye kuvuga ko bagukeneye, ba bantu bose ukaza ukabafata uti bice byari bibatunze, kuko na zira kioske muzi umurengera w'imisoro batanga. Ndavuga ngo mu Rwanda hari ikibazo cy'inzara n'icy'ubukungu gikomeye cyane, hejuru y'ibyo byose COVID yakenesheje abantu kurushaho kubera gufata ibyemezo bisa nk'ibyo mu bihugu byateye imbere. Kandi mu bihugu byateye imbere iyo abantu bavuga ngo mugume mu rugo ubuzima burakomeza, ntibaza babeshya, ubuzima burakomeza kubera ibyo bintu byo gushaka kwigaragaza. Kandi abo bazungu nta nubwo aribyo bazabaje kureba, ntabwo bazabaje kureba amazu meza cyangwa kureba ngo imihanda uko isukuye, bazaba baje mu nama ijyanye n'ibintu by'icyongereza, uko bateza imbere ururimi rw'icyongereza n'indangagaciro zituruka mu bintu by'icyongereza. Wowe ukavuga uti ngiye gufata abantu bicururizaga barafite duke tubatunze mbakeneshe kubera inama igiye kuba. Ibi ngibi birahura na cya kintu navuze cyitwa narcissism, ariko noneho n'akagambane karenzeho n'abo bose bakomeza kumukorera bagenzi babo bayimo kugenda bicwa n'inzara bahura n'igitugu ndengakamere. Ni ibintu rero mu by'ukuri abantu bagombye sinababwo ngo bitekerezeho. Abanyarwanda ngira ngo bazi ubwenge bwinshi cyane, ndetse bagaragaza ubwenge bwinshi mu kwihanganira ibitihanganirwa kurusha mu kubirwanya. Ariko uko byagenda kose ntabwo inabi ishobora kuza ngo iganze igihe cyose. Amateka yarabigaragaje, yaba hanze y'u Rwanda haba no mu Rwanda, ubwami bwaraje bukora ibintu buvaho, Kayibanda nawe akora ibintu avaho, Habyarimana akora ibintu avaho, n'aba ngaba n'uyu Kagame n'abamugaragiye n'abamukorera bose bakomeza bakora ibintu bibi, ingaruka zirahari. Abantu amahitamo yabo niyo amateka azagaragaza amahitamo yabo. Umuntu uzahitamo kurwanya ibi bintu kwitandukanya nabyo, kandi uko tuzaba benshi tubirwanya niko aba bantu bazacika intege bakabikosora cyangwa se bakanavaho kuko ntabyo bashoboye. Ndumva ari icyo navugaho Jean Paul.
Ushyiraho ngaho ariko ashize mwari igipimo cy'abanyarwanda ngo igipimo kimaze iminsi gisohotse nako kivuga kwishima kw'abanyarwanda. Nyuma y'ibyo bintu byose uvuze, yewe nanjye ndaza kugaruka mu kanya. Impamvu yatuma umunyarwanda yishima ni iyi. Igipimo kirerekana ko ngo u Rwanda abanyarwanda bari ku mwanya ni hafu wanyuma naba nyuma muri East Africa naba nyuma ni hafu wanyuma mwisi yose tekereza kwisi yose u Rwanda rwakoze ibishoboka byose kugira ngo rukore marketing bira bintu bya PR bigurisha biberekana ukuntu bateye imbere ukuntu bateje umugore imbere ukuntu ngo ari best muri doing this and that Kagame akabivuga uyazita akajya muri Amerika akajya ahantu henshi none iki gipimo kiravuga ko bari abanyuma aribo ba mbere mu kuba batishimye kuba abanyuma mu batanezerewe mu bantu banezerewe n'abanyuma nabonye ukuntu barimo bavuga ngo impamvu ngo bitera impamvu ngo urabona ngo impamvu ntabwo barigera bavuga ngo impamvu ku bindi bintu baba byakire hejuru ariko iyo bibagezeho baravuga bati no twebwe hari impamvu yabiteye ndagira ngo umugire nawe uretse nubwo turi buvuge n'ibindi ariko uhereye kuri ibi byonyine niki cyatuma umunyarwanda anezerwa yishima mu gihe akorerwaho ibyemezo bamukiniraho ikibuga mu mukino w'umupira w'amaguru muri ubu buryo nagira ngo ashire yenda ntaragaruka ukomerezeho ufate ijambo ugire icyo uvuga kuri ibi gipimo cyo kwishima cyo kutishima kw'abanyarwanda nubwo twazisanzwe tubiye
ibyo
u Rwanda rwo ruratangiye kwisobanura bari mu maganya ndiyewe ndetse uretse no maganya uriya mu busazi nanjye vuga ngo umudamu nari kwa muhaye icyubahiro uriya Ingabire Marie Immaculée Transparence yavuze ngo ariko ngo abo bazungu nako ngo arambiwe ngo abo bantu ngo badupimira ngo bari bo badupimira igipimo cyo kwishima kuko nabivugaga yari icy'abagore bateye imbere nibo ba mbere bagenda bitwitinga bikwirakwiza iyo ari ibyo kuvuga ngo ni doing business ngo muri uburyo bwihuta nibo ba mbere babitwitinga babikwirakwiza imbuga zose banabwira n'intore ngo zibikwirakwize iyo ari ibyo kuvuga ngo ingagi zabo ni nziza kuruta iz'ahandi isuku mu mujyi wa Kigali ibintu nibo ba mbere babivuga babitwitinga kandi babyarakozwe kuko nabo bantu iyo bigeze aha ngaha baravuga ngo abo bantu badupimira igipimo cyo kwishima kandi mu by'ukuri ashire ntabwo ari uko uriya mugore abeshya arishimye na FPR kagatsiko gatoya kabo karishimye genda karishimye ariko bikwereka biriya bita mu cyongereza out of touch kuba out of touch no ntabwo by'abandi ubuzima abandi babayeho ntacyo ukubwiye cyangombwa nuko uvuga uti nanye itabi ryanjye paki yanjye ndayiraranye byeri yanjye na whisky ndahembwa ndi mu nzu nagira ngo ukore komantere kuri iyi gipimo shide
urakoze cyane Jean Paul iyi ngingo nanjye iyisohoka ntago natangaye kandi umunyarwanda wese ushyira mu gaciro umunyarwanda wese ubashije gusobanukirwa n'imiterere y'isi uko abantu babanye ntabwo byamutungura aramutse aza u Rwanda urwarirwo ariko reka mbanze mpere kuko ibi bintu byo gupima ngo umunezero w'abantu ni ibintu byakozwe n'abantu babyigiye ntabwo ari ibintu byakozwe bivuye ahantu tutazi cyangwa umuntu abihimbye ni ibintu byakozwe ubushakashatsi abantu barabyiga uko bigomba kuzajya bibarwa uko babigenderaho noneho umuryango w'abibumbye ONU nayo yemeza ko ibyo bipimo bazajya babikoresha kugira ngo bamenye uko abantu babayeho iyi ankete rero ikigereranyo cyasosoje ubundi cyari cyakozwe ku bigo hafi ijana na 50 bagendeye ku buryo abantu biyumva uburyo abantu biyumva n'uburyo bishimiye ubuzima bwabo ibintu bibashimishije ugeranyije n'ibibababaza ubwo mu gifaransa bagitanga emotion positive emotion negative ariko noneho bakongera bakajya kureba n'ibindi bituma umuntu abaho mu buzima bwiza buzira umuze icyo gihe rero bareba amafaranga umuntu yinjiza bataramuca n'imisoro bakareba uburyo sosiyete iba ibijyanye na solidarite mbese uburyo abantu bafatana urunana bagafashanya mu bintu byose bakareba ibyo bita ngo espérance de vie donc igihe umuntu amara bitewe n'ibipimo baba bakoresheje bitewe n'imirire n'ibindi byinshi cyane bakareba santé nduvuri ubuzima bw'umuntu bakareba uko buhagaze bakareba ubwisanzure bakareba uburyo abantu ibyo binakwita ngo generosity uburyo umuntu yishimira ko yafasha undi noneho bakareba bakanapima naho ruswa igeze murumva ko ibi byose mbivuze nihuta cyane mu bihugu bya mbere byaje harimo Finland harimo Denmark Ubuswisi Island Pays-Bas bita Hollande harimo Norvège Suède Luxembourg Nouvelle-Zélande Autriche ibyo ni 10 mvuze nasomye ariko ibi byose icyo bitatse kuvuga ni iki impamvu banabikora ni iki ni kubera ko ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi buba bushingiye ku nyungu z'abaturage ni ukuvuga ngo abantu bayobora igihugu baba ari abakozi ba rubanda binyuze mu buryo abantu bumvikanye ko bagomba kuyoborwa byaba repubulika cyangwa ubwami bushingiye ku itegeko nshinga cyangwa se gushingiye ku nteko nshinga amategeko ibintu nk'ibyo hari uburyo bwinshi cyane imiyoborere ibaho ibi byose kandi bigakorwa ko bavuga bati abantu ntibatishima abantu baba batishimye ntabwo baziga ngo bafate ntabwo bazavamo abantu bazima bashobora kubana bishimye bafashanya bikorera bitunze ngo banasagurire igihugu bishyurire niyo misoro ibi byose bakavuga ati nibidakorwa umuntu narwara ntazajya mu ruganda ngo akore ntazabyuka ngo ajye mu biro akore akazi ashinzwe gukora kandi akazi kose ukuntu kaba gateguwe mu buryo kagomba kungukira sosiyete mbese inyungu rusange z'abaturage ibi byose rero kugira ngo u Rwanda ruze muri ibyo bihugu bya nyuma kandi muri ibyo bihugu bya nyuma harimo igihugu kimwe cyitwa Afghanistan tutanarenganya Jean Paul ni igihugu na n'ubu ngubu kikirimo ibintu by'intambara kugira ngo u Rwanda rufata makete amashusho ibishushanyo mbonera nuko ngo ni ibishushanyo by'ibintu bitari byanabaho bakabikubita ku mbuga nkoranyambaga bati igihugu cyateye imbere twateye imbere bakaza bagahimba imibare mu gihugu ibyo turabizi hari abantu bigeze kuvana muri Canada bajya gukora mu Rwanda muri statistique barabatuka ngo mwabaginga mwe muhindura ibi bintu byose bahindura za statistique abamwe bakijwe n'amaguru baragaruka igihugu gihimba kuri statistique kikerekana imibare cyangwa ibyegeranyo by'uko ibintu bimeze neza kandi umuturage wo hasi inzara yamwishe bugacya bati umuturage ku isonga ubuyobozi bwegereye abaturage ni ukuvuga ngo sindabona muri Afurika leta ifite ubuzobere mu binyoma mu kubeshya abaturage ubwabo kandi n'uwo babeshye akabona ko bamubeshye bakambwira ngo emera ko turi kuvuga ukuri kandi abizi ko babeshya ati muravuga ukuri nyabona rwose muravuga ukuri n'amahanga akaba anabizi kuko yari amafaranga batanga mu miryango mpuzamahanga kugira ngo isohore ibyegeranyo bivuga ko u Rwanda rwateye imbere ejo bundi Kagame akaba yaragiye hariya yiyemeye kuko ni ukuvuga ibyo akora nubwo ari umukuru w'igihugu twagombye kuba twubaha inshingano ze ariko y'inshingano zawe zipfushije ubusa zigomba kuvuga nk'uko wazipfushije ubusa akagenda akiyemera hariya ngo mu gihe cya covid ngo u Rwanda ngo mu bukungu rwarazamutse iyo bukungu bwazamutse iyo abantu bafite ubwisanzure iyo abantu banezerewe ibi byegeranyo birabigaragaza ibi byegeranyo uwo Ingabire Immaculée ambabarire harimo ubujiji ariko nakwita ubujiji ku bushake kuko Jean Paul naho wavuze uti ngo bo barishimye nabo bishimye by'agateganyo ubuse byabagamba we ntiyishimye bariya basirikare b'ofisi bose bafunze ntibari bishimye Pasteri Bizimungu se ntiyari yishimye nawe ntiyari igihe cyageze akishima n'abandi benshi cyane ntibari bishimye no kwishima kuri iriya system wishima by'agateganyo nta kintu kirambye ku muntu utari Kagame na familia ye wenda n'agatsiko ke kamwegereye cyane kihaba n'abamwegereye cyane nabo baba mu gihirahiro Jean Paul Binago nta kubisubiramo ariko abanyarwanda barabizi ko hariya muri kira gihugu buri muntu abaho anekundi ni gute se watekana utizera umwana wawe utizera umugore wawe cyangwa umugabo wawe utizera umukozi utizera umumotari wanyuze imbere y'urugo utizera uwo mwicaranye mu biro nta abantu abanyarwanda babaho kuva ku itariki ya mbere z'ukwa mbere kugera kuri 31 z'ukwa 12 baba bari mu gihirahiro batazi ejo uko bizagenda umuntu akumva ko ageze amahoro kubera ko ari mu gusingiza leta iriho na perezida wayo Paul Kagame ibi rero ni ibintu byagombye cyane cyane ahangaha ndabwira abiyita intore rimwe na rimwe bajya baza bakatwikoma ngo turabanze b'igihugu turavuge ngo ibintu tutazi ibi ngibi ngira ngo ni ibintu biba bitaturutse muri opposition mu mashyaka cyangwa se mu miryango ihanira uburenganzira bw'abakiriya n'umuntu muri société civile ni ibintu biba bitaduturutseho bituruka ku miryango mpuzamahanga isohora ibyegeranyo ishingiye ku kuri ishingiye ku bimenyetso bifatika kuza bakavuga ngo dufite ubudasa bwacu ngo ibyo bya doradorome ngo uburenganzira ngo bwakirimwe muntu ngo uko bukorwa handi siko bukorwa mu Rwanda ngo politike ngo na opposition uko bikora handi siko bikora mu Rwanda ibintu byose standard ibintu byose bisanzwe ku isi mu Rwanda ngo siko bigenda ariko bajye kuvuga ngo twateye imbere bakigereranya n'abandi kandi bavuga ngo ibindi byose ngo ntagaruka bigenda ngo ntago akora nk'abandi niyo mudakora nk'abandi se mwigeranya nabo gute ubwo rero ibi byo kuvuga ngo aba bazungu ngo bakomeze kuvuga ngo ko twishimye ko tutishimye ibi byose ni bya bindi byo guhakirizwa ariko bireze no guhakirizwa iyo umuntu yize buriya kwiga bituma ubasha kuvuga ngo iki nicyo cyangwa iki sicyo ukabasha kugereranya mu mpande mu mfuruka zose zishoboka ikintu ukuri kwacyo iyo wize rero ugahitamo gukorera mu kinyoma ya mashuri yize ukayapfusha ubusa ukayashyira aho ngaho mu nda kuri njyewe ntawe ubutandukaniye n'umuntu utarabashije kwiga akenshi bavuga ko umuntu utarabashije ari analfabeta ariko hari n'ubujiji kubinjije kugira ngo ubashe kubona amaramuko ibi nta butwari burimo n'u Rwanda rw'ejo hazaza u Rwanda twifuza ntago rukeneye abantu nk'aba ngaba sinzi bizasaba ko bajyanwa mu ngando nzima niba zizaba ziriho cyangwa iki ariko abantu nk'aba ngaba ni nabo bakomeje gutuma iyi sisteme ikandamiza abanyarwanda buri munsi sisteme yica abanyarwanda imena amaraso ibiba ibashyira mu bukene ibafungira ubusa ibabuza ubwisanzure nibo batuma ikomeza kuba ikandamiza abanyarwanda bene aka kageni ibi rero nta kindi twavugaho atari ubugambanyi ariko kuri iki cyegeranyo sinatunguwe ndetse Imana niduha ubuzima n'umwaka utaha muzabona ibirenze ibyo barimo kuvuga ubu ngubu ndumva ari icyo nabavuzeho Jean Paul
umva ashiri wabivuze byose no kugira ngo ngire ikindi navuga byaba ari ugusubira mu byo wavuze ariko nongere nshimangire ko bimwe mu byo bashingiyeho ari kimwe bibiri byo bavuze cyane harimo corruption ruswa ariko badecrivier mu buryo bw'akuntu abantu babona akazi cyangwa se ko batanga amasoko muri gouvernement ni ngiye ubidevelopye mu bwo buryo ariko bavuze ko ibintu bya procurement ari kimwe mu bintu bya bashingiyeho ariko ne kujya muri detaye zabyo ko nta mwanya wabyo twabona ko ni report wakora ukayikora analyse inshuro icyumweru cyose kikarangira reka mvuge bimwe by'ingenzi byagushije u Rwanda hariya ruri ariko rubumbiyemo byinshi nuko bavuze ko mu byo bagiye bareba cyane murabizi ko byashiturutse kuri ndasubira inyuma gato hari umunsi bita World Happiest Day cyangwa se hari umunsi w'ibyishimo bakreye nk'uko bakreye n'uwo mugore n'uw'abagabo n'ibindi ariko uyu munsi urakabahuragahoraho kuko
ni imwe mu bituma dushobora kumenya ibintu byinshi nyine bigerageza kwerekana ibihugu kuko biraparticipa bigiye kugira ngo bitange za data zayo ubwo babazaga abaturage ntabwo ari ibintu babajije abakuru b'ibihugu iyo babaza abakuru b'ibihugu ntabwo ari iki gipimo tuba dufite rimwe mu byo bareba bavuze ngo basanze abantu banezerewe kurusha abandi banafite na high level trust ya government nubwo ngo bizera bafite kwizera urabizi ko guverinoma ari ikintu kimwe kitizerwa ariko aho basanze banezerewe naho banasanze banasanze banafite icyizere bafitiye icyizere guverinoma z'ibihugu byazo ikindi barebye cyane bavuga ko Afurika ibyayimaze kurusha ibindi ari corruption kubera uburyo ba ngo kuva kera kose corruption yabaye rampant cyangwa se yabaye ni karande mu bihugu reka mbahe message umuntu wanyandikiye ari Kigali mu Rwanda ara akora reaction kuri uku kunezerwa arambwira ati abanyarwanda nibo bahanyuma mwisi we yabashyize ko ari abanyuma mwisi mu kunezerwa ati bari Zimbabwe, Lebanon, Afghanistan abo bose bari hejuru ati kimwe mu bidutera kutanezerwa kandi bigaragara n'izi conflits za region turimo buri gihe ati ibyo kudufungirana imipaka tugaba dufungiranye muri box itarimo ikintu hakaba hari aka kazu muri guverinoma ariyo yiha amasoko yose ndetse n'amasoko ya transport ambwira ko yumvise ikiganiro nakoze ubushize avuga ko n'imiti muri pharmaceutical nako products ngo nta wundi muntu ugurisha keretse leta only for FPA wono wanyandikiraga aravuga ati imiryango yo mu kazu nibo bonyine biga hanze nibo bonyine bajya kwivuza hanze iyo barwaye 95% ku ijana mu Rwanda ntibarya yabyanditse kabiri mu magambo wenda mu kirimi kimwe kibi ntibarya ngo bahage aravuga ati World Happiness Report ni independent body ntabwo ikorera kuri leta ya Kagame niyo mpamvu yivugira ikavugira ko nta bihano bindi bazayifatira ngo kubera ko yavugiye ntabwo rero ibi byose umuntu ushaka no kureba ibyo twahoze tuvuga mbere ukareba ibihugu binezerewe na Namibia ziranezerewe South Africa ziranezerewe abo bantu bose bashobora kwigaragambya bitagenda bakabivuga bakanandika mu Rwanda byose ni ugupfira muri Nyagasani reka nkomeze nkurikiza kuri aba bamotsi bafiteho ibice bitatu hari abo muri Canada nabonye ndumva no kwirirwa mvuga izina ryawo ari uko bapromoting ariko reka nyavuga amazina hari uwitwa Rurangwa hari uwitwa Ngogo Kayumba Jean Baptiste abo bakoranye ibiganiro bombi uzashaka wa promoting azapromotinge ariko sindi buvuge n'icyo kinyagwa cy'iradiyo cyabo ko cyitwa kuko ni nkuko batangiye byitwa ngo One Nation Radio yo muri Etazini ikaza igamije ngo kugira ngo itangire ngo kuzana narrative itandukanye n'iyo opposition ivuga ba witwa Regis Ruhashya mu Bwongereza nawe atangira bene ibyo muri bariya bakaririma muri Belgique nabo nuko none muri Canada ngo hari icyo cyabo ngabo witwa Rurangwa batangiye bavuga ko bagomba kwereka opposition cyangwa abantu ngo bavuga ko batabatinya na busa ngo kandi bagiye kubashyira ngo bakajya bahangana bashyira hanze umuntu cyakora ngo barwaye cyane ngo ukomeye cyane ngo tuguza kwisonga ngo nuwitwa Philippe Basabose ngo nawe ngo bagomba banavuze ko arwaye mu mutwe bamaze kubanza kuba akomeye cyane ukomeye uri kwisonga ariko bavuga ko ko ari umurwayi ni ukuvuga ngo mbese nabo niba rero ari abasazi bavuga bati rero reka duhangane n'abasazi bagenzi bacu nabo nibabivuge byumvikana. Iyo wumva ugomba guta umwanya ugata umwanya ngo ugiye guta umwanya mu basazi uba ukora contradiction y'ibyo bavuga. Ntabwo abantu ari abasazi, ahubwo bakwereka ko mu gihe bakubujije gusinzira bataraza ku muryango ngo bakomane, ukumva uri oblige guhaguruka ngo uze kuba umumotsi wa leta, bikwereka ahubwo byerekana ko kuko mwataye umutwe, ahubwo mudafite amahoro. Ntabwo ari abo gusa, uyu nguyu yenda sinangusaba kugira icyo bivugaho, kuko keretse niba ubazi ku ruhande rwawe ashire, ndagira ngo ubikorereho rimwe analyse cyangwa se assessment hamwe. Hari umudepite nawe numvise ujya kuri mikro akavuga ati sinzi, bavuze ko batashoboye kwidentifiya ibyo bintu niba ari uguhuza amajwi n'umuntu, nabo iyo media yabikoze nayo yabikemanze, ariko nta mpamvu yatuma tutabivuga kuko hari abandi bakoze nkabyo. Witwa Christine Murebwayire ngo wavugaga ati arahira ati aragahiriye yagiye cyuma Hassan, kandi mu by'ukuri nzi neza ntashidikanya ko ibyo avuga bivuga gusa kugira ngo FPR imwumve, suko aba yemeranya nabo. Mutabazi Fidel, uyu munsi hari aka audio kagiye gacicikana kerekana umuntu avuga ati umuntu bagiye kunyica, barimo baraza baragira gute, bagiye kunyicira iki, murashaka iki, murashaka kugira abana banjye impfubyi? Uwitwa Mutabazi Fidel araza aravuga ati nyakubahwa Perezida Kagame, kwandikiye mbabaye, mbabajwe n'uko umuntu arimo harabika inzego za RIB n'iza polisi, kandi uwo muntu sinigeze mvuga RIB gihebwo numvise yenda hari yabivuze n'igitumvise neza, atavuga ko agiye gushimutwa. Kandi tubizi neza kwa muri iki gihugu cy'u Rwanda nta muntu n'umwe ushimutwa. Ibyo bikaba byabaye mu gihe tutazaho Bahati yarengeye kugeza n'uyu munsi, mu gihe abantu bakomeje kugwa muri gereza, mu gihe hari abantu bo muri Darfa kwa Ingabire bahora bashimutwa buri munsi bakagaruka babaye berekana swat ari imirambo cyangwa se ntibazongere kuboneka. Wari wumva leta ishimute abantu bafunzwe bari muri gereza n'amapingu ndetse ku bana barasaga. None iri bintu ni ibiki? Nabonye n'undi mu ministre wavugaga ngo ndahamagara urubyiruko kwitandukanya n'ababyeyi babo, ingengabitekerezo ya genocide. Sinzi icyo bashaka kuvuga ahangaha. Bazava mu nzu se bashaka se ko bajya kuri mikoro bakavuga ati nitandukanyije na papa na mama, bashaka se ko bavuga bati ndadenonsheje ubwoko bwanjye, ntabwo mvuka kuri uyu mugabo n'umumama, kuko bafite ingengabitekerezo. Ibi bintu byize imvugo birakabije ndetse birababaje cyane, bikwerekana iho tugezeho nk'iy'abanyarwanda. Dushobora kuvuga ikintu icyo ari cyo cyose kinyuranye n'ibyo n'imyemerere yawe, kinyuranye n'ibyo wizera, kugira ngo bakumenye bakwandike ahantu Kagame agushime ashire. Ibi bintu by'abamotsi bingeza ahantu, ariko ndagira ngo nkureke nawe ugire ikintu wabivugaho.
Jean Paul, urakoze nanone kumpa ijambo ku ngingo itoroshye, kubera ko hari ibintu biba bikaba amayobera. Nigeze kwivuga kare mvuga nti abanyarwanda bafite ukuntu bashyira imbaraga banashishikara mu kwemera ibibi bibakorerwa, bitanakorerwa n'abandi, bibakorerwa aho kugira ngo bashyire imbaraga mu kubirwanya kugira ngo bihagarare. Ibi byose kandi biri muri wa muco tudahwema kuvuga witwa ngo guhakirizwa. Hari igihe abantu bavuga ngo guhakirizwa bagakeka ko ari ibintu bisanzwe byo kugenda ugatega amaboko bakaguhereza ubundi ukagenda. Oya, guhakirizwa gushingiye no ku mitegekere ya leta, naho ubundi ijambo ministre nduva mu kiratini ari ministrale cyangwa ikintu nk'icyo, ariko bivuze umuntu ugomba gukorera abaturage. kugira ngo uri umuntu ugomba gukorera abaturage ugende mu gihe abantu barimo kwitegura kwibuka amahano akomeye ndengakamere yagwiririye u Rwanda yagwiririye abanyarwanda ubwoko bw'abatutsi hari n'abahutu babiguyemo mu gihe barimo kubyibuka isomo abantu baba barakuye muri ayo mahano nirihe nyuma y'imyaka yose kugira ngo mu 2022 amafaranga yose bashyize ngo mu bumwe n'ubwiyunge ibintu byose bagiye barata indirimbo bagiye bakora ngo umwe bw'abanyarwanda abantu bagiye bashyira mu buroko ngo bavuze ibintu by'amoko ngo afite ingengabitekerezo nyuma y'imyaka yose leta ya FPR iyobowe na Kagame iracyumva ko ikirwana n'ingengabitekerezo ya genocide ihamagarira ngo urubyiruko ngo kwitandukanye n'ababyeyi babo bafite ibyo bintu bafite iyo ngengabitekerezo nta gihe kinini gishize bahamije yuko abanyarwanda ngo baba bariyunze ku kigero kigeze kuri 94.95% ibintu bibiri biri contradictoire bidahuye byongera kugaragaza ubuswa bw'iyi leta ariko tuvuze ubuswa bwa leta ni ubuswa bw'abafite imbaraga zifata ijambo mu byemezo bikorwa n'abemera gukorera ayo mabi bose ni bamwe n'abaswa wasobanura ute ko muri 2022 iyo leta rwose ifite kanyamuneza ko kugirira neza urubyiruko barukangurira kwitandukanya n'ingengabitekerezo ya genocide nibyo kwitandukanya nayo nibyo nibihari nibyo ariko aka kanya ni iki gikomeye cyane abanyarwanda barimo guhura nabyo ibi ngibi tugomba kubivuga Jean Paul abanyarwanda muri iyi myaka 2022 abanyarwanda benshi b'ingeri zose bari mu gihirahiro barimo kwibaza ukuntu bashutswe ni FPR iyobowe na Perezida Kagame FPR ivuga ko yahagaritse genocide ikaza igafata ubutegetsi abayirokotse igakomeza kubica ingero ni nyinshi FPR yari ifite amahame 9 yari 8 za kuba 9 harimo ayo mu guca ubuhunzi kurwanya ngo igitugu cyabaye karande demokarasi ubutegetsi bwegereye abaturage ariko ibikorwa muri kiriya gihugu byose ni amahano kugeraho umuntu w'umuturage uri aho ngaho abona mugenzi bamugiriye nabi ntagire n'ubwenge bwo kuvuga ngo uyu muntu inzego z'umutekano zirukanye zishaka kumwica akaba atabaje reka mutabarize sanse ubwenge cyangwa se ikintu gikomeye kiba mu gutabariza mugenzi wawe nuko utamutabarije ibibi ari mu gukorerwa nawe uzabikorerwa ejo ako kanya rero ugomba gutabara mugenzi wawe nta yandi mananiza baranyize bakibaza ngo abazungu baradupimira ngo ibimenyetso ngo by'uko twishimye naha ngaha bihera byo kuba umuturage abona mugenzi we ahohoterwa bamwirukansa kugira ngo bamukuremo ubuzima batamuhaye agahita yirukira hariya kuri za Twitter akandikira ngo Perezida wa Repubulika nkaho Perezida wa Repubulika ibyo byose atabizi atari nawe biturukaho ngo inzego ari kuzibeshyera ngo ntago zishimuta abantu ngo ibi ni ibiki kugira ngo ubone ngo amaramuko kwishuka ukanihemukira kwishuka ubwabyo no kwihemukira ariko noneho kwishuka ukihemukira ugambanira bagenzi bawe nta garanti nta gihamye na kimwe ufite cy'uko wowe ejo bitazakubaho ibi ngibi nibyo nise mu kanya ngo ni amayobera ku banyarwanda bamwe na bamwe hakongeraho uwo muministre aho kugira ngo abwire urubyiruko ati mu bintu byatumye Kizito yarabiririmbye ngo imizi y'amacakubiri n'ubukene n'ubujiji aho kugira ngo mufate urubyiruko muruhe ubushobozi bwo kwigira bwo kwitunga ngo nabo bubaka igihugu batanga iyo misoro basagurira igihugu batunge ababo bashinga imiryango batunga abana babahe n'umurage mwiza mwe muracyarimo kubashyira muri bya bikomere bya bisebe byo 1994 bya genocide n'intambara twanyuzemo mubigarura muri 2022 mu nyungu zande mu nyungu za Kagame hangana n'ugunyikizo perezida za Kagame n'agatiko ke gashaka kuguma ku butegetsi no kwikumira ubukungu ibi byose nta kindi bigamije n'icyo ngicyo hakaza rero n'uwo nguwo wavuze ngo cyuma ngo maramuzi ngo ashobora ko sinibuka disikuru ariko nubwo yaravuze ngo maramuzi ngo banza yarize hano ngo aragahera ngo iyari ngo kubera ibyo avuga cyuma Hassan abadukurikiye cyuma Hassan wenda video ze zimwe barazisibye ariko cyuma Hassan yari umunyamakuru uvugira rubanda rugufi ntago cyuma Hassan yabwa yicaranye na baba Nkuriki na ba Evode na ba Imakire na ba Kigurube nabo bose bicaye bari mu kubya amafaranga y'igihugu bahakezwe kuri FPL cyuma yafataga umwanya akajya mu cyaro akajya mu gihugu cyose areba uko abaturage babayeho kandi agatangaza ayo makuru agamije yuko leta ibimenya ikabikosora ikarenganura abaturage icyo ngicyo nicyo cyuma yafungiwe wa mudamu Christine Murebwayire niko yitwa Jean Paul niba ntibuka uwo mudamu witwa ngo ko ari umudepite mudepite mu gihugu gifite inteko nshinga amategeko igizwe n'abagore 64% tukaba tuzi ko abagore nabo bagira ubwenge nk'abagabo ariko tukaba tuzi ko mu muco nyarwanda abagore hari indangagaciro zimwe na zimwe zibaranga ntabwo uzabona abagore batangije intambara batangije amabi n'ibiki byose wenda n'ubwo amateka agiye bamwe na bamwe bashyiramo ariko iyo bavuze ngo igihugu cyateye imbere mu bijyanye n'uburinganire hagati y'ibitsina byombi biba bivuze yuko umugore yahawe ijambo bivuze ko za ndangagaciro ze yakamereye nayo yahawe ijambo mu byemezo bikomeye cyane byo mu nteko nshinga amategeko kuko inteko nshinga amategeko niho intumwa za rubanda ziteranira zivuga ibibazo bya rubanda zikanatora amategeko agamije gukemura ibibazo bya rubanda tukaba tubona twavuze abagore benshi hari umuministre tuvuze Ingabire Immaculée hari n'uwo mudepite uje ngo cyuma aragahera iyari mwantoremwe n'abanyarwanda badukurikiye iyo bavuze ngo igihugu cyateye imbere mu bijyanye na feminisme burya abantu banayibeshyaho feminisme nyayo ishingiye mu gukuraho akarengane no kugabanya ubusumbane hagati y'abantu ntabwo feminisme burya igamije kuvugira abagore gusa igamije yego kuzana uburinganire hagati y'abagore n'abagabo ariko ikaba inagamije mu kurwanya impamvu zose zituma haba ubusumbane hagati y'abantu kuko ubusumbane nibwo buteza ibibazo nibwo buteza intambara buteza n'ibindi bintu wowe ukaba ngugize uri umwe muri abo ngabo 64% ubwo iyi leta ifite ubudasa bukomeye cyane Jean Paul ibi ntibibaye se nyuma yuko ejo bundi hari wagiye mu ngo ngo agiye kugira ngo abantu ngo inama z'ukuntu bagomba kubana nk'aho ari z'inshingano ze hari ibintu bikomeye cyane biri muri kino gihugu bizandiko mu mateka kuko u Rwanda bazarwiga twumvise Staline twumvise ba Hitler twumvise abantu benshi mu banyagitugu ariko ibiri mu kubera muri Afrika ariya mu Rwanda ni ibintu bizandikwa mu mateka ndetse bikanigwa hazakorwa ubushakashatsi bwinshi ku kuntu abantu bashobora kuza bakaragira abandi bigeze aha ngaha ukabona umuntu arishimira kwifatanya n'ibintu bibi nawe bizamugeraho ejo kuko aba bose barabizi ko abakoranye na Kagame benshi byagiye bibago nabi abatarapfuye barahunze abatarahunze baheze mu buroko abandi barakeneshejwe ibi ni ibintu abo bose bazi ariko still bagakomeza kubikora ubwo rero ni ibintu sinzi n'ubutumwa nabaha ubutumwa ntago nabaha ubwo ngubwo hari abantu barenga ihaniro ukavuga uti ntacyo ndi burenze amateka azabigisha ariko reka tubwire abanyarwanda bari muri kira gihugu tubwire n'abanyarwanda bari hanze bavuze batereka twinjire mu rugamba rw'impinduka izi mpinduka turi mu gushaka ni izi ngizi zijyanye nuko umuntu aba yiyumva mu bwisanzure uko umuntu aharanira uburenganzira bwe uko umuntu yigira akizana mu gihugu cye igihugu ni cyacu twese nicyo tugomba guharanira nitubiharanira nka societe n'abayobozi bazaturuka muri societe bazaba ari bazima ariko igihe dufite abadepite nk'aba ngaba abaminisitiri nk'aba bajya kuvuga ibintu batanatekereje batikoreye bakambwira ati genda uvuga ibi ngibi akagenda akavuga gitwa ko ari ministre hakaza umuturage ubona mugenzi watabaje agahita yiruka nka tinya yakubaha mwami wanjye uyu muntu ibintu arimo rwose ntago ari bizima inzego zacu zikora neza ntago tuzi ibintu arimo ntibahuye ntiyagiye kumureba ngo arebe ngo wenda hari ikibazo yagize nta na kimwe yahise yiruka ajya kubivuga abangaba bose iyo bikomeje ntibihinduke nibo bavamo cyangwa se banabyara abantu baza bakamera nk'abayoboye nk'abategeka iki gihugu batugejeje ahantu hakomeye hano hatuma tuvuga duti ibi bintu bizasaba imbaraga nyinshi kugira ngo tubikureho ariko aho bagomba kutibeshya ni hamwe uko igitugu cyabo kigenda ngo bagikaza niko kuri twebwe tubona ko bagenda batuma utwe bagenda bacika intege kuko ntago bakenera gukora igitugu kigeze aha ngaha ni nako kandi natwe imbaraga zacu ziyongera yaba imbaraga zacu bwite yaba n'umubare wabona ko ibintu bigomba guhinduka ibi ngibi ntibazabyibeshyaho nibabyibeshyaho amateka azabibigisha ariko ntibazigere babyibeshyaho ndumva Jean Paul muri aya mayobera yose ari ibyo navuga kuri abo bantu batatu ni ingingo wari utangije ubwo niba dukomeza ikiganiro twakomeza murakoze
urakoze cyane turimo turegera ku musozo w'ikiganiro yewe icyo navuga wabivuzeho contradiction ziri muri biriya bintu cyane cyane kuri ku bumwe n'ubwiyunge yewe mu by'ukuri simpakana ko kandi ndabizi ko nawe atari byo bavuze by'uko ingengabitekerezo itabaho cyangwa idashobora kubaho no ku myaka myinshi ariko iyo uvuga ngo igipimo cy'ubwiyunge kigeze ku ijana ku ijana wowe wavuze 90 ariko bavuga ko byarangira iyo mpamvu ndi umunyarwanda yamamaye cyangwa se yabaye identite y'u Rwanda warangiza ukaza ukavuga ngo mwitandukanye n'ababyeyi bacu kandi uzi ko niyo ariyo trick yakoreshejwe n'ubundi muri ndi umunyarwanda uba wowe ubwawe wikontradiza ariko noneho ni bintu udashobora ntekereza ko FPR ihembera ingengabitekerezo kuruta n'abayifite ubwabo ndabihamya nongere mbisubiremo FPR ihembera ingengabitekerezo irayikuza ikayikwirakwiza mu bantu kuruta ingenga abayifite ubwabo ibi bintu byo kuvuga ngo witandukanye ngo ndahamagarira abana kwitandukanya n'ababyeyi babo bafite ingengabitekerezo icya mbere ushobora kuzamenya ahangaha baramutse abana batangiye kujya muri ibyo ngibyo nuko ibinyoma bimwe na bimwe hari abantu bazajya bavuga bati kanaka afite ingengabitekerezo kubera iyo mpamvu rero umwana wa kanaka agomba kujya hayaka kuri mikoro ntabwo mbizi ashire yuko uburemere ibintu bifite uko mbyumva ariko buri muntu wese nawe ubyumva kuko ibi ni ibintu byo kuroga sosiyete nyarwanda kuyigumisha muri mu buryo bwo kuba apologetic kuko aba bana bazanwa muri ibi ni ukuvuga ngo leta ubwayigezaho iravuga ko birashoboka hari ibimenyetso bigaragara ko abana nta ngengabitekerezo bafite noneho ntibirangirira aho ngaho ahubwo bagende muze n'umwiryane mutangire mushyira abo bana ho icyo kintu cyo kumva ko niba utaritandukanyije n'umuntu ufite ingengabitekerezo ingengabitekerezo ipima gute uyibwirwa n'iki igipimo cyayo gishyira ku munzani ko ari ikibazo gikomeye ahangaha ashire n'ubwo abantu dusuzugura cyangwa se tubona ibintu bimwe tukabona ko bikomeye kurusha ibindi ariko ikintu cya sosiyete nyarwanda FPR ntushobora kumbwira na rimwe ko ikora ikintu nk'iki ngiki kitazi ingaruka zacyo reka irabikora kugira ngo abantu bagume muri submissive bagume bisumeta buri gihe urwo rubyiruko narwo rutumva ruri free na rimwe buvuge bati ejo batazavuga ko nabo twabatereranye twabaretse bikora ibyo bashaka ahubwo bagomba kubonya ko nabo bafite inshingano utarigerajya hariya kuri mikorongo avuye ngo yitandukanyije n'ingengabitekerezo ya se na nyina uwo ntabwo akeye ntabwo yuzuye ibi ni ibintu byo kwamagana ni ibintu bibabaje cyane ni ibintu byica sosiyete ariko FPR irabikoresha kugira ngo abo bantu babe ingaruzwa muheto babe bandiyo bwana bavuge bati no dufite natwe ikintu ku mutwe wacu ibintu ni ibintu bibi cyane sinzi uko nabivuga ariko ingengabitekerezo ndayemera ibaho ishobora no kumara n'imyaka ijana ariko FPR ifite irayidaburinga cyangwa se ikayitripuringa ikanayikwiza kurenza uko imeze ni nayo mpamvu ishobora no gutinda no kuva mu gihugu no mu muri abo bantu bakabaye bayifite kubera ko FPR ihembera ikayikwiza naho itagombye kuba none ubu n'abana bari na leta ubwayo yemera ko nta cyaha bafite nta ngengabitekerezo bafite bagomba kujya kumva ko bagomba kuba apologetic bakajya kuri mikro bakajya mu biganiro bakajya iyo ngiriyo confidence umwana zanye yo kujya yumva buri gihe agenda avuga ati nubwo nari mbona ndinganiye n'aba bana bandi ariko noneho ngiye mfite ubwo busembwa bw'uko ntarigera ngomba kujya kudenonsa papa kandi kankubwire ashire ntabwo mvuga ko ari ukuvuga ko ingengabitekerezo niyo mpamvu nashimangiye mvuga ko ingengabitekerezo ubundi zibaho ariko n'ubu munsi abayahudi baracyavuga ibintu bya antisemitism ariko nashaka kuvuga ko nawe mbwira leta y'u Rwanda igipimo cy'ingengabitekerezo ikibwirwa niki ingengabitekerezo yanditswe ugahanga uyibwirwa niki ni iki cyatuma ukora ijambo nkariya rigakorwa na ministre bikandikwa mu mvaho nshya ibintu nk'ibi ngibi nta wundi muntu uzigera ubyamagana bizagenda bicwekere bishirire iyo ngiyo abana barabyumvise yabivuze ati ndahamagara urubyiruko bamwe bagiye kuzabashyiraho test yo kuvuga ati wowe se wari itandukanyije wamaganye ingengabitekerezo ibintu bibabaje cyane ndagira ngo kuri iyi ariho nsoreza iki kiganiro ariko
Jean Paul ihangane nongera akantu gato ndafata umunota umwe wonyine ibintu uvuze
ndagira ngo ufate umunota umwe nashaka kubwira abadukurikiye hari ibintu nakurikiye by'amabombe yaguye bavuga ngo yaguye Kinigi nkabibona ndetse no matangazo muri Congo ntabwo ndi buvugeho uyu munsi nanifuje kubivugaho ariko nashatse kumenya ikinigi koko niba ari abantu bashobora kudukonfirma ko byaguye cyangwa niba ari pretext u Rwanda rurimo gushaka kugira ngo rujye muri Congo ruvuga ko amabombe atangiye kubagwaho ibyo nzabigarukaho gutaha reka noneho ashire dusubire kuri kiriya kibazo ari nacyo nasorezaho kugira ngo ne kongera kurogoya biriya bintu uburemere bufite dukwiriye kubuga kubibaha kubuha nako kubi kububiha kugira ngo na Kigali itazajya igira ngo uko ishaka gufata abanyarwanda yes turumva ko iteme itagera kuri buri munyarwanda wese ariko Kigali FPR n'inzego z'umutekano bariya ba architects bariya ba architects bibi ba technique yabo barayumva ni nayo mpamvu navuze kuri iki kibazo cya Basabose Dr. Basabose Philippe nsanzwe ubundi busanzwe tuganira ahangaha kuri radio iteme aho ubona bavuga bati tugende dushaka abantu bagenda bavuga ibi noneho nibumva n'umuntu kuko baravuze ngo yari muzima ngo ukuntu ngo yaje ngo guhinduka bavuga byo gitu urwaye niba hari umuntu batekereza ufite credibility ushobora kugira narrative itandukanye niyo nabo bavuge bati nawe turamushakira iyindi front yo kumurwanya ariko ibi bintu nike zihari ntabwo uriya mugabo gore yabivuze mu buryo buri random reka gusubiza ijambo ndetse tunasoza ikiganiro cyacu ashire
yego Jean Paul urakoze cyane nta nubwo ndi butinde kuko hari ibyo wongeyeho kandi bifite n'ishingiro rikomeye cyane n'ibintu mu by'ukuri dusanzwe tubona kuri iyi leta ya FPR ya Perezida Kagame aho haba intero iturutse ku muyobozi runaka cyangwa ku mutegetsi runaka ariko tujye tubita abahakirizwa ikaza abandi bose bagakurikira ugasanga umuntu agiye kwaka akazi batese witandukanyije n'ingengabitekerezo ya jenoside ati narabikoze kubera ko yagiye ku maradiyo kuri zo za YouTube akaba yakwamagana ababyeyi be ibintu nk'ibyo ni ibintu bigayitse bibabaje ariko nanye simpakana ko ingengabitekerezo ibaho irahari yewe sinzi ko no ku isi ingengabitekerezo izigera ivaho ngo igende ariko abantu bagomba no kureba niki gikorwa kugira ngo iyi ngengabitekerezo ikumirwe ntikomeze gusakara muri za generasiyo uko zigera zikurikira ibintu bya jenoside ntabwo nubwo amahano yabaye muri 1994 icyateye iyo mahano cyatangiye na mbere yaho ariko kugira ngo iyo jenoside irangire n'intambara se nk'izirangira mu gihugu mw'imbere ariko amaraso yakomeje kumeneka nubwo intambara zarangiye tugere muri 2022 FPR ikivuga ngo ingengabitekerezo ya jenoside cyane cyane mu bihe nk'ibi ngibi nibyo bavuze karuti hari ikintu kibyihisha inyuma cyo gushaka gukomeza gushyira urubyiruko gushyira abanyarwanda mu gihirahiro kugira ngo batagera naho bitekereza ngo bavuge bati mu by'ukuri ibibazo dufite bituruka he icyo dupfa ni iki kandi ibyo abanyarwanda bapfa nta kindi n'ubuyobozi bubi n'ubutegetsi bubi bw'iyi FPR Kagame ni ukuvuga ngo ibi bintu batangiye kuzana byo kubwira urubyiruko ngo ingengabitekerezo ya jenoside nta kindi bigamije atari ugukomeza guteranya abanyarwanda ibi kandi nkabivuga nkurikije yuko iyi leta itagize isoni aho bamwe mu bacikacumu barokotse jenoside yakorewe abatutsi 1994 bavuga bati murimo kwica abandi bacikacumu nkatwe mubahora ubusa munacyarimo kumena amaraso y'inzirakarengane bakagera bavuga ngo bacikacumu ngo bafite ingengabitekerezo ya jenoside ubwo abo bikoreye ibi rero nta handi biganisha umunyarwanda wese utekereza uzi ubwenge yavuga ati ibi bintu bigamije iki ese hari ikibazo gikomeye gihangayikishije leta ku bijyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa se aka gatsiko n'umuntu ukayoboye ari we Perezida Kagame bafite ibintu bibereyemo byo gukomeza guteranya rubanda gukomeza gushyira abaturage mu gihirahiro kugira ngo batitekerezaho kugira ngo badatekereza ngo bavuge bati ni iki twakora kugira ngo ubu bukene karande turimo burangire ni iki twakora kugira ngo igitugu karande kirangire ni iki twakora kugira ngo imibereho yacu ibe myiza ni iki twakora kugira ngo natwe ejo bundi ku cyegeranyo cyasohotse cy'ibihugu bifite abaturage bishimye nibura tuzatera imbere tuvuge ngo twinjiye mu ijana mu bihugu ijana bya mbere byishimye nyuma y'imyaka ibiri tujye mu bihugu 80 institutions tugere tuzamuka nta handi rero ngiye icyo navugaga ni uko ibi byose nibyo FPR yitwaza mu nyungu za Perezida Kagame n'agatsiko ke ntabwo abanyarwanda kakanya ikibazo gikomeye bafite ari ingengabitekerezo ya jenoside nayo irahari ariko si ikibazo cya mbere gikomeye bafite ikibazo cya mbere gikomeye bafite ni ukubura ubwisanzure ni ukubura uburyo abantu bibeshaho ngo banabesheho bene wabo ni ukubura umutekano ni ukubura ibibatunga nzaramba imeze nabi ariko hakaza n'ikindi kintu gikomeye cyane cyo kutubaha uburenganzira bwa kiremwamuntu Kizito yarabiririmbye jenoside iraza igatwara ubuzima bw'abantu ariko niba nawe uje ugafata ubutegetsi buri cyumweru tukumva ngo abantu bishwe none abantu banamenye n'ubwenge basigaye bifotora bakajya kubishyira kuri Twitter kuko nta bundi buryo bafite bwo kugira inzego ntizihari ngo zibatabare amaraso ameneka buri munsi muri kiriya gihugu ibingibi ntabwo dushobora kubyibeshyaho kwica abanyarwanda kumena amaraso ya buri munsi birakomeje bikomeje kugira ngo FPR igume ku butegetsi ikomeze yikurira ubukungu bwose Kagame ajya afata ibyemezo byo kohereza abana b'abanyarwanda hanze nta muntu n'umwe mu nteko uje kumunyomoza ngo abwire ati ibi ntabwo byemewe mu mategeko cyangwa mu itegeko nshinga nta kindi bigamije ibi rero abanyarwanda babyumve twe tujye dukora ubusesenguzi tubabwire ibyo tubona kandi ibyo tubona ntabwo ari ibintu biri mu nyungu zacu bwite ni ibintu bishingiye ku gukunda igihugu cyacu patriotisme nyayo uri kiriya patriotisme yo kwikunda hanyuma ukabeshya ko ngukunda igihugu ndumva ari aho ngaho nagarukiza Jean Paul
Banyarwanda namwe shuruti z'u Rwanda muhawe ikaze kuri Radio Iteme umuyoboro w'urunana na Nyarwanda ruharanira impinduka Radio Iteme imbaraga z'ijambo Wapenzi wananchi wa Rwanda, ndugu na marafiki wa Rwanda, mnakaribishwa nyote kuisikiliza Radio Iteme, mtandao wa chama cha muungano wa Wanyarwanda kinachopigania mapinduzi, Radio Iteme, nguvu ya kauli. Karibuni sana.
Ashireka nongere mfate akakanya ngushimire ku bitekerezo asenarize isetengura wakoreye gahoma munwa kariho kabera mu gihugu cyacu gusa nsoza biranagaragara ko ari ikimenyetso gikomeye ko ntagishobora gusova ingoma ya Rwabujindi ntagishobora gusova ingoma ya FPR kuko ubwayo niyo yicukuriye umwobo n'uyu munsi irakomeza kugenda iwucukura abo twari kumwe mwese rero nongere mbashimire umwe twafatanyije turi ko twabanye muri kiganiro naho gutaha ejo umutibejo ndaba ndi kumwe nawe mu kiganiro uyu munsi ndetse ni umutibejo gusa amasaha asigaye nta nubwo ari n'iminsi tukazaganira ku bindi nababwiye ndiho nkoraho amatohoza ashide ijoro ryiza ubwo naho gutaha
uramuke Jean Paul murakoze
Aha hoze hatu